Virgin like a boy, boy, Mr. Ayaboy.
Yo, boy. Only feed us a parasite from a bulamon. Monsimino, yum. The one it's a bulamon. When Chigambo, yum.
Cabit,
from a bulamon. Monsimino, yum.
Cabit,
the one it's a bulamon. When Chigambo, yum. But you don't want
my lady. I think I'm about to fly, say it. To live a maid,
boyfriend.
Put you for one who could go dirty.
chapambala siku mugongo we kutuja kusiga Ubugalo babu bumba mkusanyo sawa siwa nkutakula Nyumisi zobola munage, unuhunego uvisi nage Ntaka mpola ninawe, mkubali la kebiro njitale
Benalina kwa walafu na yekwe kesi yo exceptional Ikeri jongwa dao edi sasa professional
Ama soga nukukwe, nituka misinde mpita Tukatiwenga yenza kwa itatia
Walibu kakakari nange niba kukaria Yagala tukatiwenga yenza kwa itatia
Kwa 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 kwa
Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram.
Amazima kwa kolo matema wa menya Kukuba kutabula zikali ya noga Wangu kula kwa jena jena mpoka minu like, yara 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 Yula, yula, kamatoka Kambile makaniko vile matoka Kukunja balida vya vipu kanika Yeah, 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 yeah Nyawa Yula, yula, kamatoka Kambile makaniko vile matoka Kukunja balida vya vipu kanika Yeah, 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 yeah Yade ngamba wala umukano kwanza vya vigwansika Sima nyoba mumutima nawe chacho chofuna Chuvele donja Nizeko walaba Kuvalaba mchiro Tonga ni mumiba Kantereza